Candy Cupandis.
Shout out to Sheffy 187 for this
one. Exclusive to Zane Hype Man.
Yeah. Just Nim
Major Production.
Hey. Nakali moni mpya, ndea kutito nakali moni mpya. Nakali moni mpya, nguma aselingi nali moni mpya. Nakali moni mpya, ndea kutito nakali moni mpya. Nakali moni mpya, nguma aselingi nali moni mpya. Hey. Masikechi komedi leteni Natasha ipinde ukonde pasha iwe pasha muri mukule banze bafyati ya mamukule shiwala hello pandala masinwala kuna kafe shaeko kujobu na mushonshi lemona na jabu kuingila fena mapainti pati shinga tapawa na mafaiti tambika na pali dinosaur halafu ronga ni dinosaur mwinjita so keko na kofe no mwishi beso hey. Nakali moni mpya, ndea kutito nakali moni mpya. Nakali moni mpya, nguma aselingi nali moni mpya. Nakali moni mpya, ndea kutito nakali moni mpya. Nakali moni mpya, nguma aselingi nali moni mpya. Hey, hey, just serious. Hey, ha, serious. Tumone, serious. Virus, Mega, Candicure, SCL, Charlie, Fimbo, Nuzukanji, Power X, Coppermond, Chef, Point Zero, yeah, Dumone, Ipikai, Hi, Sute, Roger Boy,
Exclusive to Zayd Hype Man.